Bishop Raha, Master Raha, Miraha, Mr. Iggy Iggy na Daddy Owen, RK Yacha Bezley, one of
sana
mama pima aliaka tushinde 10
God is good, God is good every time. That's why Mr. Iggy Iggy pray unto him. God is good, God is good every time. That's why we ready to know advice. You have seen many BMW, I've seen many Benz. All of them, they mean nothing to me. Grafton, Mr. Iggy Iggy, Daddy Owen, and Bahati will tell you that I'm just a follow the
sasa
USA.
Nazo ndenge nilipanda, panda sana.
Lakini siku tosheka.
Nimefikisha mafuta.
Nayura, nilibonda, bonda sana.
Lakini siku tosheka.
Pesa ni nini, shida ni kutumia.
Nishampata kweli mimi, nishampata. Kama ni pesa, mali nishaona. Za dunia misitaki, na lili ya wanawote wenye haki. Zinapita, zinakwisha za katika.
Sasa, nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna raha.
Go in the Lord.
Sasa, nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna raha.
Wacha rumba yenda bwana.
Sasa, nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna raha.
Bali kwa Yesu ni faida.
Kweli kweli.
Tumeona watu waliotisha na mapesa.
Yeah.
Elimu.
Yeah.
Mashamba. Lakini mwishowe pamoja na maskini wakaga.
Sasa nimetambua.
Ben Bahati, Rafton, Daddy Owen, Namawa. Africa is imame. America is imame. Wote kusimame.